Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisar sappo e jena lewru janvier hitane uynaidi de sappo e jeddi jena yambe sokidu studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji du yumar waygalo sekira bon kumpititi wide wara warto en nanni kenyen nokku noddirte do gawo holita wede ko be nati ton ko be nati hon to gube den gondi e dakere fa njalta njaha ngada lugo golle sa haleedi meden di ko be nati ton ko holita wede wattu jono yimbe ala chapan en jago be keddile hen yimbe ala temedre sappo en jago kanyen gondi barmu le hen hakkuna be do yimbe ala duwob an hakkuna gurdam e mayde gubal noddirte tongal almurabi tungal holiti wide kany waddi do bonandaji le dido bonandaji wattu joni o holita wede leedi malindi ana le rende balde tati kanko horeje leedi do Ibrahim Boubacar Keita o yo wadanno watta fo ewto yalla hono be do yimbe le kani wawirede sabde golleji din gatta di ana jabbiti sanne gube noddi tettode aza wadde koliti wide wonko feway le hen hono dati nabba maadi wakkati joni nayiride bangal deena golle majjundube koliti wide golleji di fo gollaka fa jeya yalla hono gube de kani waddude le lugo gongol le sahal leedi meden di fa handel kabar wayde jam e deejere nokko armi mali hakkunde gundam kanye tonka le region tumbutu be koliti wi do yimbe le bombe sumbu nanube ton bete kenyen le majjon militaire ngabe taton keddile hen taton wobbe do barmi hen sakirabdi onon sembe kabaruji dimi jogini on do bete hande bi bismillah modon e hedade holitindi wide kenyen beten den yimbele won nanube nokku noddirte do mokko dum on to gawo toto yimbele be gondi e daker faabe je yalla hono be kani yeltinirede be ngada e lugo golle sa haleedi meden di wattu juna alqadara kokkaado holitaade yimbele ko yaata chapande jeegom kani en keddile hen temedere e sappo en jeyon du kani en goni barmube wobbe an hakkunde gurdam e mayte nokku do dido bonnaay di ngada gube noddirte to aza wadde kani arme male platform kani ngono daker le o do nokku fa kebe famtaade kede muhammad do samaseku
wakati juno holitama wide adadu ibebe chapana jeego mo barmube be hokke temedoro fadde odo adadu gonbe hopital gawtun be bihi non chapana nayo kiddike chapana jeego mo barmi e le communique gullede oni wonde der leedi mali holitama wide sapoyon hewbe machine binama sapoyon hewbe dun barmi temedor jeego mo kobo tobe gonno der d'accord de e lewi gouvernement o yimbe didon lolirbe kamikaze goni ngado bo dido bonandaji wattu mo mangal pade en lugugul no wonno e imadraji di mbowi didi kusera fuji kuliti wide sembe bombore fusudo de lati sababu yimbele hewbe keddige hen e lesi faji tanyudi kulonen jara kone mo gollirde ko maninde kabaruji solla sabe wihi mobil ngel bondarebe be nawturi yo hono mobilaji di makko hani gollirde der lugugol e do bembal internet njadobe kabaruji alla kabar mo mortani won ko gubal almurabitun anditi wadde ido bonandaji nyandi noga e jena lirdo wamru itane 2016 dun kambe ngadi non tono ido bonandaji fode arpur gawo mo wadda fi enoku dakorande
kanko Ibrahim Boubacar Keita kenyo o fewte bibbe leedi ndi o holiti wi dido bonandaji yimbele ben jida mali jara yaso kanye ngadi do bonandaji tagal modu do holiti wi de wadetno watte funo be do yimbele kani wawi rede kede ko ma hali do hento yerube amen ortem to do faccitango Muhammadu Samaseku
ce jour na notre ville
der ngaluru amen gawutun wattu musukabe jokkal leedi mali pelditibe kewbe leedi kankaku la wundi non dakede le sifa gutu ma ko be leedi hakunde be gube kawtoje be solla sabe fama bangal fuddugul golleji lugul makdi wattu mabbe daaki non no wodi ko hono mobel ngel be guldata wari wujji hakkile mabbe fadde ngel fusudi hakunde mabbe sappo yon goni keddube hen adad mo jogibe wakat jun o tepon jeego bon iube temadoro e sappo njoyon barmube laban on kebata fi sago modon do be leedi mendi ono yimbe le darani be dido bonandaji be andon wiide min kaboto on fanaawa min kaban on min kaban dum bural do modon
et vous n'aurez pas le dernier mot.
Kanko François Hollande horeje leedi France ndi o le communiqué o holliti wiide France warantawede bangé Mali yalla jam e deedara no wartale Mali fu e mangal mudu kaldale kawrangal duttabe le nokko o yimbe le ministre mabbe kolli metti mudon leedi do bonandaji be kolliti wiide be jeli wattu jonodo yimbe le ngabbe dido bonandaji tawabe koyde mudde an leedi do golleji fu nangé ko yawi nabbe yeso sariya kanko jado kabaruji walde ministre mabbe holliti wiide wala fu neddo mabbe tawado leedi do kasaraji kede kanko no dutta daraji shuri oko mahali do hendo fachitango Muhammadu Samaseku
hake chapane njoyo ngoni iwe yama barumu wapwe duntawe hen bangali golo wapwe minisima kai faigoto hedaki faigoto barumali ndarda koronde wuni kubono ndaji dingadi jamele njagwa njimbele pesola sabi lidi mali kanya pe gube platform isema kanbeno hinari kabaru gule jarandeji lugul kano ngul futu ditu gautu wakat jono kai mwata fi handu an adadu mokala gubali hebi kata yonan widi kai bono ndaji kiwa dingada
on déplore d'énormes pertes humaines.
Gubeno distributeur de plateforme de wattu jonobe ngadi noddango fewde e lamobe bi kanyu ha darade darne mudon jayalla hono haani haybirde jamaare wonde tonde kanyu e jawlele mudde le majjondube bi balle balloje leedi malindi ana kaani ko tawe kanyu tawe ciagal leedi malindi pabo dun le noddi do golleji ngori kede kanko noddete do firon may gawyo goto lamido gubal noddete tongal plateforme ngal ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Je pense qu'il faut que la communauté
interne an hani ked andarndu jokka faabaade leedi malindi yo kala ko manibe kabaru talkuru kawrangal daro e dadde mun en yo gouvernement odun dawra no holare hebete hakku yimbe be fuf mi milay fiso jamare de ana jabani sifa jogalal gulleji di la mo hani dranadi kabaru de nagu jamare de e kala gineji mun en an hani dum hollite faalaba denno yulam o tan hani dranadi onnoko lamu leedi malindi tan hani huncande hore hawjugol bibbe leedi di e kanye gineji mun en wana François Hollande wana president goddo lamu ko be be kanye
c'est notre gouvernement qui doit s'assumer.
Gubernode tirtol azawat de wakkati jonobe kolli metti mabbe be bi won ko feway do no golleji gollaade nayriidi bangal ndenaagu sema holli tiwide wattu jono o hono dum won no golleji mokkodi gondi e gollireedno be bi golleji di fu peway dum wad so dido bonanaaji ngadi kede kanko no dirtet ilad ag Muhammad yo gote gondo le gubal no tirtongal azawat ngal ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
A mon avis il y a tellement
de hakile am no buppi kewiri e kabar mudun ni wakkati juno hana fi be daka temdoro yimbe der nugo goto tawe dawriji kantidi piaka ko dum sabi be keppa dagure yimbe nugo goto tawe ti Allah jan godi an wara jonta sedan joni ko gulluji makko di dari sato yo kambari himmeji sallo sabbe so gonga hale yo hononi kala gulluji talkuru kawral gal be anda wiide soni be ngala bawde denagu yimbe le be njoppa yo goto fu hinno kabar mudum fadde kala ko hasindina der gulluji makko di kibba
sekrabe jena yande hebi silimaji jeddi do radio adar koyma gawo odo bay neltri mi joji modo do hello amel gal mi noddi ta face facebook e compte twitter studio tamani da kwarde arme mali wonde hakkunde tonka kanye e gundam le lamu tumbutube ko liti wiide yimbe le bombe sumbu kanye en nanni tondu ila bete kecho bati kenyen le majjobe ko liti wiide neddo goto heddiki le hen yimbe le joyon kanye ngoni barmube kede kanko no dirte dum musal sek kanko woni maire gundam ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
On a été attaqué vers 4h.
Watu 4h fajiri woni ko be kipi wi do amen der garwal gal ngonnobi do nanano no soifa piande si malfe fuf ka dum boyali sabi solla sabi lamme mali be ribibe le nande hulta ma wiide koyde be do bondore be jari dum kay hewni kan sanne goto e solla sabi lidi mali be heddike nayon dum barmi jamare de ana huli non fasanne ka wakot juno o nuko o deji basi fu wala do ni mila wiide be kurni natude der gallure de ka be bawali be dibama sabi dum wadi hakkunde aeroport minisma e nokku solla sabe lulirnde checkpoint mi anda so tawi be jokiti bondore be ka solla sabe nyafuke be kay ngari fabaade gonbe gabe dum hulta wiide mangal pat en be gonde imadraji gilla boy
l'armée a bougé sans sur pied depuis
sekrabe koliti wiide barmube armi mali be won heddibe le hen kasen wattu jona na holite wiide yimbe le taton kanye keddile hen taton wobbe kasen kanye ngoni barmube
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabe jurne den jeyal don ne le rezo ngaji meden di en pudiran do sigaso do walde jangobe jande do dowure arab gobe tombe holitawe wattu jonebe gonde tuttirde dirde hakkilaji faabe jewto yalla dati hedibe kani yaltudde le hen faabe kaba eno kabaru jaddi kako o worri le majjunbe kolitiide wattu jonebe ngaran fiide de hen dabareje fati sukabe jangobe arab gobe tombe nja tawtay gube jaddi kobe de be kolitiwino beema ande kesse de worri no do idu yafinin sanne gube jaddi kobe no kan tenirde be do sukabe jokolbe so ngata tay e yimbe le mudum en be te yute ngardam faado banambo do kanko ministre kumnido kabaru kebe leleedi meden di o yehi to banambo to wakkati jono darni to hono projet keso kado hunchande hore yimbe le gombe to banambo tobe le dido golleji ko anni wattu le hen ko ya fa e milliard goto e millioji temdre e chapande joy cfa dido hejoji ngaram faabaade ko yata galleji temede jetti e chapande joy e joy le lamu banambo o e kolitiwi de banque mondial kany rondi dido gal musaddaji ko ni faana mudu faade yalla hono be kani habirde talkaku leedi meden di se urute ngardam faado segudo yimbe le halanane e gombe tombe wattu jone be gonde yaltinde le hen atifaabe jeyal hono be kan yaltinirde le hen kabaru kebe to segutobe jaadu yalla hono yirwere yirwere duuminde haani wadderde to segutobe le majjulbe kolitiru koni faanaama be wattu jono kambe du faabe jeyal hono be kan heberde e talkaaku kany e wayde potal ko wonde leedi meden di ngal do kawtalan haani wadde ton balde tati lanini be ngal yo suudu ministre humnindu kabaru kebe le leedi meden di sekirami joti on sanna kale do bo on tawen min mani fo manga modu hollitinde wi studio taman do wala fu koni faana amen sona hokkude on do kabaruji de fulfulde fa hande yo lan do rena sekiraabe yo nji kiki de studio tamani.